Biz 40. Tapi kubbaa miilaa Afrikaatti bufee jira. Awustiraaliyaa keessatti immoo dorgommii teenisii dirree jalqabamee jira. Gara soraatti deebina.
Taphawwancha Afrikaa irratti hagammaatti goolii 13 oliitti gale. Taphattooti teenisii addunyaa bebeekamoon dorgommii Awustiraaliyaa Open jedhame dirree teenisii taphatanii fi Meelboornitti taphachuu jiran. Liibaan duubaa dhiyoottu kilabii dargaggoota English Premier League keessa kilabii dargaggoota QPR deemuuf qophii jira. Babarottoo Lamstora Halakeetii Wancha Afrikaatiin jalqabna. Maajik hin deeyyamu. Eegi jalqabanii guyyaa sagal keessa jiran marru 18 taphatanii goolii 35 olitti gale hagamma nama 1340 caalutti baay'ee daawwate. Dorgommii Wancha Afrikaa 30 abbaan keessa galu xaxachuu jira. Abbaan mooya ammoo dorgommii itti aantu qophaa'u jira. Akkuma kanaan kaleef guyyaa dheengaddaatti irratti Equatorial Guinea fi DRC niqaata biyyi 8 wal tafan ta'uu deemuutti jiran. Jarri kun keessa dabreetiin jechuun DRC yookaan Congo Democratic Republic ganna 15 keessatti as geette hin beektu. Equatorial Guinea Gaaboon 2 duwwaan mootii as geette. Gaaboon ammoo DRC ammoo Burkina Faasoo 2-1 mootii as geette. Equatorial Guinea tan waliin. Equatorial Guinea dorgommii tana Morokoon dinnaan ofiirraa fuutee qopheessite ofillee amma akkana dabruu jirti. Equatorial Guinea taphasiin dura irratti DRC'f 1-1 gargar baate. Burkina Faasoon duwwaaf duwwaa. DRC'n ammoo Keep Verde duwwaaf duwwaan. Zambia waliin 1-1. Ardhammoo Tunisiyaa waliin taphatan. Gooliin DRC yookaan Congo Democratic Republic tana lammeessoo daqiiqaa 87 irratti argatteetiin akkan milkoofte. Zambiyaan waan Afrikaa keessa Wancha Afrikaa bara 2012 mootii ta'anii garee isii keessa eegee jirti. Ardhammoo Keep Verde moo hubannaan isiinleen galaaf qophii jirti. Equatorial Guinea tan waliin marroo 2 biyyi 80 wal Wancha Afrikaatiif dabruuf qabatoon taatiin Wancha dhiyaachuuf wal tafan keessaa tokko amma immoo teenisii dabarra. Taphattoota teenisii addunyaa bebeekamoon dhiiraaf dubarallee dorgommii Awustiraaliyaa Open jedhanitti Meelboornitti akkana taphachuu jiran. Dorgommiin tun dorgommii addunyaa keessatti akka malee beekamtu ganna keessatti marroo tokko jalqaba taphatan jechuudha. Eegi taphatan ammoo torbaan lama taphatan. Abbaan immoo doolara 4,000,000 dhiyaatti argate. Torbaan dura jalqabanii gurraan dhalaa 10 dhumatte. Tunin dorgommiin akkanaa tunin Awustiraaliyaaf jechuudha. Awustiraaliyaa Open jechuudha. 1,380 warra Ameerikaaf taphachuu filatan keessaa obboleeyyan lamaan Serena Williams Veronica William fa taphachuu jiran. Jarri lachuuyyuu yaa dorgommii taantuuf dabre. Namni dorgommii tan tokkeessoo ta'e dabre doolaara 3,400,000 badhaafama. Walumattuuyyuu doolaara 4,040,000 kennamaaf. Dorgommii teenisii ta'a biyyi keessa taphachuu jiran biyyaan taphatanii maqaan bebeekamaa jiru. Fakkeenyaaf Australia Open, French Open, Wimbledon Open, US Open, Grand Slamii fi David's Cup jedhanii ta'an ammoo Olompikiitti ta'an. Atileetiksii dabarraa maraatoonii qaxxaamura biyyoolessaa ta'a IWF qopheessi 70 lammeessoo kalee magaa Elgaabar isteenitti qopheessanii atileetiin Eertiraa beekamaanii Teeklamaariyaam Medeeniitti moo'e. Dorgommiin tunin kiiloomeetirii gara 10 fi meetiri 50 taate. Duraan ammoo Mimmi Belleqee ta'a dhalootaan Itoophiyaa amma ammoo biyya Baahireenii taphattutti moo'e. Tun kiiloomeetiriin dubritti dorgoman tun ammoo kiiloomeetirii 6 fi gara meetiri 62 qilleensi Ispeen ka'a Teeklamaariyaam keessatti moo'e. Kun akka torbaan dabree aduun taa'inuu caamdan qaba. Qilleensalli akkanum dansaa qaba. Taatullee lafti dhoqqee waan qabduu fi fiigicha akka namni hin dadhabne yookaan ammoo akka namni dhoqqee keessattiin jedhanii karaa cirracha irra afanii fi dorgommii tana lamaan irratti atileetota addunyaa bebeekamootti akka malee irratti dorgomu. Amalee dorgommii kubbaa miilaa deebina. Liibaan duubaa gurbaan booranaa kan kilabii dargaggoota English Premier League keessa kilabii dargaggoo QPR taphachuuf Keeniyaa keessa filatame. Torbaan hin duubatti kilabii yaamanii taphachuuf achumallee injifamuuf deeme. Liibaan kilabii Keeniyaa Baraka jedhanii taphata. Guddachaas ga'e. مريت ربان دبريت هرداو بولفنيت دبره ليبان ديكنا نوتاب جالك ابيجر ام غن قداني شانيت غاف غنكي يتربا حق ساغالي حق ديو تنالتي ولمتي غولي ديبلما قال قلچي جديتني لنجي ساني سالين تنو مركاني سيف اردال ليباني فاعل ليباني ولين دوبسي ليباني غافا غدتين توفيتو كانمو تابي كان كي كتانو مالي جديتني غافي غرغرا غافدي مي هريان تنتي اني جتسي ام تاب كان كرغتي مال جتسي ام تي جنان
سانشيز ناجيرا سانشيز
Alex Sanchez.
Barcelona.
Oh, ka Barcelona kan?
Ata
enni taw fet filatin atini egi guddatte ak enni tabachu fet.
Ak Cristiano Ronaldo tabachu fet.
Cristiano Ronaldo tabachu fet? Ma fakan?
Lor modeli.
Oh,
fak. Modeli garabi.
Oh, gudda jalet.
Ak
lebi tam ke tabachu fet egi tana.
Manchester United tabachu fet.
Namsi cagasu jiru manje chufet nama liban duba cagasu jiru namsi cagasu jiru nen manje chufet nama nama tab jalatun
arilla ni indaga they can make it ya jabada arilla ka khadina basi
oh arilla na jajabato etta
they can also make it I started from the bottom and now I'm now star yeah
tanafon
arilla
ani len gaaf di qaata bijal qabeesani len jabaa da fula feetan gaawdan deettan ee jechu jirta
qasii
ayye ayye la koobs kam kee yette dabachu feete egitana
kudani tok
oo akum ronaldo
akmaale jala da
oo guddo dansa ye wandi bi wanje chu feet qabda aga makene anna makana heddu filatten qabdu in len jolle wan heddu tisee gata yolle romota dibi ta guddachu jirtanu jagasu jirtu manjette gorsi ta kenya ke jirtu fi ta romi afa dunya tuf ke jirtu manjette gorsi
wana ne ne warranje chukabo wan ya de garai thane khawari ya da che wan nin tani chukku wan atin tawfi tu oja atin tijabat in ta ta yo atiya din raqabate atin len irre tan che tijaracho akan ke atin kadatte wanne filen si taati fawri kan ci kati dalelin sir qabase addunya somi ti qalla ni ti somolle somani wani gatte asiya da kello wara kan kelle sir qabacho male aska asin jiru san ci dura din ci fachu dan desu so ya ti qabada ya dalle ka qabdani ya dalle wani gaha wal jalada filaj tane fuyu wal qarqara la tufa nanya fankin kawromo wal qub abachin ten arisan nuqaba tan kanu len gudurra gamanne yechoni nunam tokko ni filaj tufa odda kenya jerulle ojet of ejerulle sana kam america jastan kalle nunam tokko jerun ten tokko yechun kawal jalannu kawal qabannu kawal qub qabnu kawal jabannu kawal jirannu tanin
guddo fay guddo andansa alalim adiliban jol adanga fayya manille arqaballe guddo sigalate fanna libanille enkayt momamite to adiliba yojenele konjirtu tanafu yu guddo 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 sigalate fanna libanille ni puladan sagahi jabaddi jennani
ayye tassa galato
ajalam ko pinten ta sporti tar datanuma ansora halake tigam kiyana gayambul
Salama Sadi Afrika Radira Mila